ile program yetu ya housing, kiini yake kubwa sio nyumba, kiini yake kubwa ni ajira. That's what we are looking for. Kwani mnafikiri nyinyi mtatoa wapi kazi ya kupatia hawa vijana wengi hawa? Sasa nataka niwaulize, kwa sababu hii dunia iko na maneno. Sasa mimi, rais, hawa wabunge, governor huyu, huyu prime governor secretary, hii watu wote, MCS, si ni nyinyi ndio mnatuandika kazi? Mshahara yetu inalipwa na nani? Si nyinyi ndio mnalipa mshahara yetu? Sasa tukisema 3% ya mshahara tunalipwa na hawa wananchi, tutoe 3% ili tuwe na housing, vijana milioni moja wapate ajira. Mtu unakwama na 3%, kwani hata una utu? Na huyo mwenye anaitisha hiyo 3% ni ule amekuajiri, anakulipa 97%, anasema ubaki na 97%, nipatie 3% hawa watoto tuwapangie ajira. Hawa watu watoe 3% ama wasitoe?